zenhousezambia.com.
Oh yes, and so be Force 19. Sharp shoot. Kamfana kangala. Let's do this. Let's do vega top. Kati kuri baywe, izimvela usowa. Baby, you still love me. I still love you, baby. Diwe ni naika, kumutima kwa ndiwe. Oh nana, oh nana, oh nana, oh nana.
Toma kuchau me, sharp shoot ya. Sabya gentleman, ubushi kutokumene wanda ilo mutima weno muchinshi. Yeah. Dawalo leshe pabuno shino buchushi. Kabili. Yeah. Techite mwiko chakutala ntantia. Nangupenga fitanga la kupampansha. Techinde kechite mwiko chichafupa. I swear fela pakite mwapake mfu. You are number one kumutima baby. Ukabibi na vanu kuwa mali. Kalubu toka sheripo kantandia. Na kusangino kutari kumbandru. Shakumanya pote aipia pala weo. No bring, no vote, no chase.
Yes.
The way type in you, nyanga mess.
Yeah.
I can't kusunga na risa above. Why mission nobody show semitundu? Lesa kupare no kupishi shechizungu. Vanu no abakashana nechumfuiraka. Wasumine mubuchu shisha kutenshiraka. Apa walifika paluba furwandi. Perfect for me uli wandi. Kakutomo neko shina mayo suse. Wabano muchinshi kwa tibangoni.
Kati kulipe iwe, mzewe la wasowa. Baby, baby, you still love me. I still love you. Baby,
baby,
diwe ni naika. Kumutima kwa ndiwe. Oh na na.
Oh na na.
Oh na na.
Oh na
na. Oh na na.
Oh na.
Njalu wanga taulipo Katushile sechi sabo abo mfushe Tetindeke ya pira pano isturi Tetis tuwa ishivenele tuwa tukadori. Get up today, get up tomorrow. Kepike fisa shichivu abu anento. Yunga kabuali baby miangana kumwinko. Yuo kusha azesemu vanche kapumweo.
Kati kulipe iwe, mzewe
la wasowa.
Baby,
baby,
you still love me.
I still love you.
Baby,
baby,
diwe ni naika, kumutima kwa ndiwe.
Oh na na,
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 oh
na na,
oh baby,
baby.
Alamwandi we ulimbama. Tetinjeshe kukubika kumpari. Wewe para we mwandi takwawa. Gaka waliko mnyanga kumwinko. Iwa kushazi semu bancheka kumweo. Wewe waliko nishivarye weta pari. Wewe wale mfuka mina no kumpaka wali. Wamfumia mobo chushi na mumpepo. Alakale bali kama ayo pari webu. Paka kuheveni, noti kuheo. Iwe na enere salivika po mweo. Amen.
Hanzo P, Force 19, Sharp Shoot. Jenkins, Soja Boy, Kaguo,
Bashimure Pandora, Commander Simi, Abdu Banza, Soja, JJ5, Zewadi.
Download music at zenhousezambia.com.